This is the African Music Mix on the Voice of America.
Your friends about VOA Africa music, sports, and news. Best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Ich Right here on The Voice of America.
Oh, The music, all the music, non-stop on the Africa Music Mix.
Nata wona nata kisa mkasa mime data kwako nimezimika chaguoni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vitu vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chatu najiona wa bei ya mali mimi from ilala tmk kinaonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young katilil majiogo kwa family the guys wangu machizi Mwen cheki shemeji yenu anavyo nilete ya mapozi Mwenbe mwona mapepe dozen Design ya lozi unachenguka na mabitozi Hizo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi Au nakoma na matanuzi Eti soda na lewa chips nusu wa amalizi Nikupende vipi, nikufule nguo Nibaki unione cheese
Nikupende, nikupende, nikupende vipi Mona Lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipo fiti Basi nieleze ukweli mpenzi kama unitaki Nijue moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote uaminiki Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilenga sana takwacha Na unakuchina mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilenga sana takwacha Na unakuchina mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Siyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilenga sana takwacha na unakuchina mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata Kwa kuwa
mimi kwako ni medaka. Ukivika sana na kwacha na una kuchi na mimi umechoka. Nielewe, 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 nielewe.
Kwa huyu kidosho sijui wapi ndamweka, nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka, tena kicheko chake ni kile cha makengeza. Wewe duli vipi utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi, wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba, utaniweka wapi mimi mwana bomba? Simaniona ninapoteza kila kona, mtoto nimenona, usinifuate fuate tena koma. Wenzako wanakuja kujigonga na ma VX, sina shida na senti zako the chips, misi hongu shilling tena naongwa madola. Utawezaje kupenda kwa asiye kupenda? Please kwenda ndosi baba iki, hata huje na nini sisishiki tena kwako. Sitopenda
Mona Lisa unanata, kwa kuwa mimi kwako nimedata. Ukilinga sana takwacha, na una kuchi na mimi umechoka. Mona, Mona Lisa unanata, kwa kuwa mimi kwako nimedata. Ukilinga sana takwacha, na una kuchi na mimi umechoka.
Continent, the African music mix on the Voice of America.
Tonton m'a collé. Vino Docteur Irémo.
Mon bas, mon ténébi et mon Océli. Bangati, bon gosse, mon bon ami. Dali Tingeza somo muna fami, wala ndali titi kletimo. Moinga kweya wali, yeso iye prezo titoli nada, kiringa nana.
timo nada.
Ali Keke, Ben Mala, Anjamena. Tous les rassemblements, show. Yatoufa, attention à la Porsche.
Mama chuchu kiringana le konda toto mitara bobo mokeda si veti dia de baba minga kwe mi moke yo kope bomba sigi ukozo tazo kwe. Yes, so quack is Baba. Yes, so mi e presence Simonada. Ganga tene yorani gimoko. Lele kiringa na le tiri. Si beti mi ade yaki. Kiringa na le master. Kiringa na le miki, si beti mia de bibesko. Kiringa na le babso, si beti mia de José. Kiringa na le lendia, si beti mia de malexo. Tonton Alpadi Alphonse, Tantine Germaine Keita, la malienne. Gobo Jean-Béni. Néné Tiakou, ah, petit à confiance. Et tu es mobile. Escalde Routier, ah, Jean-Paul Maradas, mon beau-père Hilaire, Baguette Jean-Francis, Pécadous,
Julien Poucault, à Grenoble.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Les princes des diassos, Maître Vincent Gomez. La salsa.
Bolingo ya ngai na yo sans frontières. solo ya mabe na koma na yo Natalie baba
ya Willy Bea
ba kuyela na fiança bam bam bo bona so pa nyo so zero
Hervé ou Samuel le boss
espoir a vina na na maboko mayo e
Malembe, malembe, lukola mon bébé.
Ça va partir ce soir avec Lias et Melia.
Vincent nga motemelinga, Vincent nga gombeze. Tutunga ya bisonda, koli kolo ya makanga. Un chusso qui aura gagné, ya moe kwe ake. La lula nga iyo.
Nadine Bongo Usami, Maître Chile Mikambo Mila.
Suis à toi, Gomez, senti et à moi. Et bon, mana monte, mana, gaza la canessica, c'est bon aïe. Maloba, 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 naba, maloba, 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 Yamolimo pena makila.
Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Besa,
besa, Gomez.
Jean-Jacques Payone.
Besa, Gomez.
Alea Kuala. Ya yo feeling,
je suis super.
Ya yo goût,
je suis super.
Son gesso,
toujours super.
Omar Bongo,
toujours super.
Vincent Gomez,
Robert Braza,
Théodore Odiangema.
Vincent Gomez,
Joseph Kabila.
Vincent
Gomez,
Raïs.
Vincent Gomez,
toujours super.
Granit,
toujours super.
Grand Gabi,
toujours super.
Charles Kabouya,
Vincent Gomez.
Edo Mopatas et Poucha Sirmer.
Kilomètre pour ni mettre Vincent Gomez. Parce qu'on dégage ma terminus amical.
Maxime Mbanzo, le conseiller du président, parle à maman Valentine. Gaïtan Claudia, capitaine Poupol, Flore la japonaise, Eddie Africa Lix. Et tout le yaya, la noblesse dans les sangs. Francis Calombo, solution. Général Dengue. Le baron Richard Mwamba, Montréal. TV Plus, Franck Nguema, PDG.
All aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Sawana sura
Playing music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Chabé, why? Sure. Who you joining?
mwenzi poni wopusai Osa yesa kumo kongelezai Usa yonda, iwe usa silai Pati heve, heve sayonda Uyo joni mwenzi poni wopusai Osa yesa kumo kongelezai Usa yonda, iwe usa silai Pati heve, heve sayonda
Johnny, pamagelo sapema Banga mucheze sebwanji salema Waka una minisketi nishambo vuta Kupulu puta, afuna chekututa Muzangani mwamena na itahila Enzo vele la jona kamnyengerela Paliponze Johnny enze kujela Koma enze kujela Manje mzanga hine anasila Kusini la tumonga senze ohina Bati yangana Johnny enzo mutumfia Chefe, chikani chohina
Uyu joni mwenzi poni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda, iwe usa silai Pati heve, heve sayonda Uyu joni mwenzi poni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda, iwe usa silai Pati heve, heve sayonda
Melo ni chochenje la njimambara Chikwani sakukoni ingana mabwana Kwa banga bizi shuwa na wanjito Hey, mwe chaleta vuto
Madokta bonze mwe bamuziba Na manesi bonze mwe bamuziba Akamba uzasila iwe uzasila Bani jefe siji onda
Uyu chone mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda
Uyu chone mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda Uyu chone mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda Uyu chone mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda
Johnny, pamagelo sapema Banga mucheze sebwanji salema Waka una minisketi nishambo vuta Kupulu puta, afuna chekututa Muzangani mwamena na itahila Enzo vele la jona kamnyengerela Paliponze Johnny enze kujela Koma enze kujela Manje mzanga hine anasila Kusini la tumonga senze ohina Bati yangana Johnny enzo mutumfia Chefe, chikani chohina
Uyu joni mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda, iwe usa silai Bati heve, heve sayonda
Uyu joni mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda, iwe usa silai Bati heve, heve sayonda
Helo ni chochenje la njimambala Chikwani sakukoni ingana mabwana Kwa banga bizi shuwa na wanjito
Hey, mwe chaleta vuto
Madokta bonze mwe bamuziba Na manesi bonze mwe bamuziba Akamba uzasila iwe uzasila Bani jefe siji onda
Uyu joni mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda
Uyu joni mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda
Uyu joni mwe nipo ni wopusai Usa yesa kumo kongelezai Usa yonda iwe uzasila Bati heve heve sayonda
Listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
I've been in the car, hope it is too many of a cat.